King of the beats.
Twabizudde ebiruma mayai.
Ke.
Ebiruma mayai.
Ke. On the beat.
Twabizudde ebiruma mayai. A little boy King Kalunji. Twabizudde ebiruma mayai.
Mama.
Bino ebiruma mayai. Twabizudde ebiruma mayai. Ekibeera kikuu kikiruma mayai.
Iba kulimba.
Bino ebiruma mayai.
Mama.
Twabizudde ebiruma mayai. Bino byebiruma bayayi, kibeera kikuu kyekiruma muyayi. Bino byebiruma bayayi, awatali mirimu kiruma bayayi. Kutambuza ekigere kiruma bayayi, okusula obubi kiruma bayayi. Bino byebiruma bayayi, bingi ebiruma bayayi. Okukola ennyo ne batasasulwa bulungi, walayi kiruma bayayi. Mbagambye bituluma, walayi bitunyiga, bituluma. Between you
guys,
mama, bino bye biruma bayayi, twabizudde ebiruma bayayi, bino bye biruma bayayi, ekibeera kikuu kyekiruma muyayi, obwavu nga bulumye muyayi, tuyiya kubaawo batuyita bayayi, kuffe ne bo ani muyayi,
aba batuyita bayayi.
Yetogera ko tiba biwulira Ligoyogero tatiba kufaku yeah. Okwe simba uchiruma bayaye Oyogera ko wabiruma bayaye
Okwe ikamu ya chiruma bayaye
Chiruma bayaye Chalivo kwa na demu Chiruma bayaye
Chiruma bayaye
Wabizu pepe biruma bayaye
Mama
Bino bye biruma bayayi, twabizudde ebiruma bayayi, bino bye biruma bayayi, ekibeera kikuu kyekiruma muyayi. Okuyingira sawe mugenkoko, wala ekiruma bayayi, kiruma bayayi, kiruma bayayi, kalatindi yanyiza bayayi. Yabawa de level.
Catch on the beat.